Upoko te kaumāiwa. Ka whakaakoa ihu mō te wehenga tūturu. Ā, ka mutu e nei kupu a ihu, ka tūria atu e ia I kariri. Ā, ka tai ki ngā wāhi o huria, ki tā wāhi atu o horano. He rahi hoki te hui I aru I āia. Ā, whakaorangi ana rātou e ia I reira. Nā, ka haere mai ngā parihi ki āia, ki te whakamātautau I āia, ka mea ki āia. He mea tika rānei, kia whakarerea e te tangata tāna wahine mo tētahi take. Nā, ka whakahoki ia, ka mea ki a rātau. Ki anō koutou I ki te noa I hanga rāiwa e te kaihanga I te timatanga, he tāne he wahine. I mea anō ia, mō konei ka mahue I te tangata tōna pāpa, tōna whaia ka piri ki tāna wahine. Ā, hei kiko ko tahi rāiwa toko rua. Nā, he oi anō tō rāiwa toko ruatanga, engari ko tahi anō kiko. Nā, ko ā te atua I hono ai, kaua e wehia e te tangata. Ka mea rātou ki āia. He aha rā mohi I ako ai kia hoatu he puka whakarere, ka whakarere ai āia. Ka mea ia ki a rātou. Nā te pakeke o koutou ngākau I tuku ai koutou e mohi, kia whakarere I a koutou wāhine. I te timatanga I hoia, kā hore I pēna. Ā, tēnei tāku kupu ki a koutou, ki te whakarere tētahi tāna wahine, e hara nei I te take moepuku, ā ka mārina tia ki tētahi atu, e pūremu ana ia. Ā, ki te mārina tētahi I te wahine I whakarerea, e pūremu ana ia. Ka mea ana ākonga ki āia, ki te pēnei te tikanga mo te tangata rāiwa ko tāna wahine, e hara te mārina. O tira, ka mea ia ki a rātau. E kore tēnei kupu e rite I ngā tāngata katoa, engari, I te hunga I hoatu ai. He unaka hoki ētahi no te whānautanga mai I te kōpū o te whāia. Ko ētahi unaka, he mea whaka unaka nā rātau anō. Ko ētahi unaka, he mea whaka unaka nā rātau anō. He whakaaro hoki ki te rangatiratanga o te rangi. Ki te tāia tēnei te whakarite e tētahi, mana e whakarite. Ka manaakitia e ihu ngā tamariki nohinohi. I reira, ka kawea mai he tamariki nonohi ki āia, kia whakapā ai ia I ona ringa ki a rātau, kia inoi, ā, rīria iho rātau e ngā ākonga. Nā, ko te kianga a ihu, tukua mai ngā tamariki nonohi, aua hoki e ārai atu tā rātau haere mai ki a hau. No ngā pēnei hoki te rangatiratanga o te rangi. Ā, whakapā kia iho e ia ōna ringa ki a rātau. Ā, haere atu ana I reira. He taitama whaitaonga. Nā, ka haere mai tētahi ki āia, kā mea. E te kai whakaako, he aha te mahi pai māku, e whiwhi ai a hau ki te ora tonu. Nā, ko tāna meatanga ki āia. He aha ka ui koe ki a hau mō te mea pai. Tērā nō tētahi I pai, ko tahi tonu. Ki te mea koe kia tomo ki te ora, whakarite a ngā ture. Ka mea ia ki āia. Ko ehia. Nā, ka mea a ihu. Kaua e patu tangata. Kaua e pūremu. Kaua e tāhai. Kaua e whakapai teka. Whakahonoretia tōu pāpa me tōu whāia, me tēnei, kia aroha ki tōu hoa tata, anō ko koe. Ka mea taua taitama ki āia, kua rite I ahau e nei mea katoa no tōku tamarikitanga, tēnā hoki tētahi mea e hapāna I ahau. Ka mea ihu ki āia, ki te mea koe kia tino tika, haere, hokona ōu taonga. Ka hoatu ki ngā rawa kore. Ā, e whai taonga koe ki te rangi. Ā, haere mai I muri I a hau. Nā, ka rongo taua taitama I taua kupu, haere pōuri ana ia, he maho hoki ona taonga. Ka mea ihu ki ana ākonga. He pono tāku kupu ki a koutou, e tapoko whaka uaua te tangata taonga ki te rangatiratanga o te rangi. Tēnei anō tāku kupu ki a koutou. He ngāwari kē atu te haere o te kāmera rā te kōwhā o te ngira I te haere o te tangata taonga ki roto ki te rangatiratanga o te atua. Ā, nō, ka rongo ana ākonga. Nui rawa tō rātou mīharo, kā mea. Ko waira e ora. Nā, ka titiroa ihu ki a rātou, kā mea. Ki te tangata e kore tēnei e tāia, ki te atua ia e tāia ngā mea katoa. Kātahi, ka whakahoki a pita, ka mea ki āia. Nā, kua mahue nei ia mātou ngā mea katoa, kua aru nei ia koe, he aha rā mā mātou. Ka kia ihu ki a rātou. He pono tāku e mea nei ki a koutou. Ko koutou I aru nei ia hau, kia tāia te whānautanga hōutanga. Te wā e noho ai te tama a te tangata, ki runga ki te toroona o tōna kororia. Ka noho anō koutou ki runga ki ētahi toroona, kotahi te kaumārua. Ki te whakawā I ngā iwi, kotahi te kaumārua, o I haraira. Ā, ki te mea kua mahue I tētahi hefare, he taina, he tuāhine rānei, he pāpa, he whāia, he tamariki, he whenua, I tōna whakaro ki tō kuingoa. Ka tā takirau ngā mea eriroi āia, ā ka whiwhi ia ki te ora tonu. He toko maha ia ō mua e waiho ki muri, ko ō muri ki mua.